Nilipata mwenye busara na dini mwana, kundekeza kama mtoto paka na lala. Nilipata mwenye busara na dini mwana, kundekeza kama mtoto paka na lala.
Ulipondoka nilidhani mtazoea, na naogopa mapenzi
nikilala sekunde
sekunde, nikiamka sekunde, nawaza sekunde, naona sura ya kutukunde kila mara, moyo taki wende
kigoro 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 kigoro
kigoro
kigoro
kigoro kigoro kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro kigoro
kigoro.
Semu narudia taleo na kungojea,
kungojea.
Niendae na sherehe ukupokea,
oh.
Ukiwa ina mapema uchinjie bata,
bata.
Ata kama mbali sana mimi ntakufata. Nimeamini maneno ni sumu, nilifanya uondoke, tamu imegeuka chumu, ili niteseke.
Ulipondoka nilidhani nitazoea, na naogopa mapenzi
nikilala
sekunde sekunde, nikiamka sekunde, unawaza sekunde, naona sura ya kutukunde kila mara, moyo taki wende
kigoro kigoro kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro
kigoro.
Moyo taki wende,
hey.
Ayasema kigodoro, kigodoro, kigodoro.
Okay,
kigodoro, kigodoro.
Big boss,
kigodoro, 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 kigodoro.
Brown Mauzo,
kigodoro, 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 kigodoro.
Yep,
mara kigodoro, 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 kigodoro.
Yo, Brown Mouse, how are ya? Yo, Henry, the big boss, what's up? Poppin'.
Yeah.